Ampuliriza oli kuchikumi akatonyeze tano nechikumi mukaga akatonyeze munana chenda mukaga akatonyeze mukaga ebe labuke de fama radio mbutikizi programu yomuchalo walero nange nalongo babula nakazinga chijambu nze ndiye mabeka omuzindalo okuve sawe mu okutukira dala sawa biri buli lwa mukaga tusoso waze nsonga ezaba chala ezikwata kubana ezikwata kumaka boterevu eranga omwezi guno gonna okubali gwatandika gwa December tutunulide ensonga ezakawuka akamukenenya engeri gyekajonyisiza abantu gyekalesa abaana abwamulekwa gyekalesa abazadde nga beekubagiza bamaze okuzaala abaana ate ne babafaako naye ate wakati ne tulaba ng'olugendo lubadde luwanvu okuviira ddala omwaka 1981 myaka nga 40 n'okusoba 45 tulwanagana n'akawuka ka mukenenya so buli lwa lubereberye December Uganda yegatta ku nsi yonna ne twekuba mu ttooki okukuza olunaku luno lwa mukenenya nga tutunuulidde ebyokusoomooza bye tuyiseemu nga tulwanagana n'akawuka kano tutunuulidde ebizibu bye tusanze nga tulwanagana n'akawuka ate nditunuulira olugendo wa gye tuluzza mu studios ndiina omukyala
Dorothy Rasesere
mukyala Dorothy nga tutunuulidde abaana baffe abali mu luwummula abaana bano abali mu luwummula abasomesa baali babatuwa ne batugamba tubawadde abaana abalamu ababuukabuuka abazannya tubaliisiza tubakuumye kati nammwe abazadde mubakuume emyezi gino ebiri jjukira ekiseera kino kirimu ebintu bingi kirimu akalulu kirimu festive season oba ennaku ez'ebikujjuko kuyingira omwaka omupya n'ebirala kati abaana baffe nga bali mu luwummula tuteekeddwa okufaayo ennyo ng'abazadde okukuuma abaana bano okulaba nga basigala nga balamu bulungi naye tukikoze tutya jjukira tulina nawookera wa mukenenya ebikemo bingi abasajja bangi tubalabye nga bakemebwa ku baana abato ate n'abakyala abafumbo bangi tubalabye nga beekengedde abaana abakuwa
nasale agende ku yunivasite ngaali wa nasale n'okufumbirwa omunoonyezi omukyala ngaali wa nasale
kwegamba
ng'omwana takula ng'ate alwadde n'okulwala gwe naawe kenyini ogenda tolabye nga n'abakadde abamu bakola kibafa olw'abaana kyeyamusuubira kyeyamuteekamu nga takoze eki nga tekivuddeemu kale abazadde ekiseera kino nga tetunaba kulondoola mbeera ndala nnyingi ebitatukwatako kulaba biri wa neighbor kulaba biri ku mirimu gundi yakoze bw'ati mwamulabye bambi tuwa obudde abaana baffe
kitegeeza nti abaana tulina okubawa obudde twogere ku nsonga y'essimu essimu eno abazadde tuwadde abaana amasimu ne gabeerawo naye abaana amasimu bagakozesezza batya abamu gabayigirizza ate abalala gabasudde mu nyanga oba oluusi abaana balookedde nnyo okwagala okufuna amasimu ne bagafuna okuva mu bantu abaki abakyamu ensonga y'essimu eno ogiraba otya gwe nga kansala mu baana
neyansiza naye ensonga y'essimu era nze kyentera okwogera mu buli magezi gonna ge tunaakula tuteekemu Katonda kubanga yamanyi omutima gw'oyo omwana ayinza okudaivatinga endowooza ze mu kaseera buseera kubanga bwe tubanga tusaba tugamba waliwo wogenda okusaba n'olaba ng'ebyokusabira biyitirivu bingi nogamba ye oba nkwate ku kiri wangu ndeke no ntera okukozesa esaala eno nti mukama nkusaba era nkwegayirira olw'abaana bano bakyayise nenkyogera emirundi ng'esatu bakyayise bakyayise byokyawa era obaagazisa ebyo byoyagala era Katonda era atugamba nti kyemunaasabanga naakola ki
nakibawa
kubanga siri mwana wa muntu okusuubiza nesikola ki nesituukiriza kati bwe tutudda ku nsonga y'essimu ng'omaze okusaba abaana beetaaga kukola ki kwogera nabo mpozi tetulambuludde banga ki abaana abange bo twateesa nga tomaze 6 togenda kukola ki kufuna simu bakube waka nga waliwo laptop ate nga tujibawa oba tuzibawa ekiseera ekigere
obulondodde bulungi ekiri akulira ku laptop
bw'oba omaliriza tugenda kwebaka leeta tukole ki tujizeeyo naye waliwo omwana omukujukuju era ye akola IT mukama yamuwa ekisa
kubya kompyuta n'amasimu omwana abitegeera ngu wa myaka musanvu myaka etaano nga akanika remote akanika ne TV naki omwana oyo yakola ki yantawanya nnyo naye twafuba nnyo tufube nga bwe mbagambye nga tonaba kufuba ku bintu birala soko fube ku mwana kubanga n'abantu bamuleeteranga amasimu bagamba nsalira nnyimba zino ziteeke wano gendo tuka mukisenge ky'omwana nga ayine simu nga meka naye nayimira n'engamba abantu nti mwembabule nasooka n'enzikwata essimu mbabuli ajja ne mugamba ogitutte guno gwe gusembayo naye bwendiddamu okusanga omwana ono ng'omuwadde essimu ngenda gisuula mu kinnya oba ngikwatira ennyondo njaseyase kubanga ono muki mwana wange ate mutonze nina okumulaga kyakola ki kyakola nga essimu bakola ki bazikendeeza
abazadde
era kyetulina okukola kubalemerako abaana n'olaba atambula atate balina oyinza okubutamuwa essimu naye n'olaba ng'omwana yeggalira mu kisenge
yes
nze ebintu ebyo byendabye kuba abange baberanga n'endowooza nti tebalina ki tebalina ssimu ng'olaba omwana ogira potokonga owange ng'olaba amaguka nemugamba konze soko fuluma nzija fuluma n'oyaza ennyumba ogenda okulaba ng'ogudde ku ki ogudde ku ssimu era ekyabamala taata waabwe gwe yakwatanga n'essimu mu maaso ge ng'agikoona nga buli lwakoona ondaba omwana ziriza akola wali ndowooza ng'agamba nfudde awo ne bakola ki essimu ne bazivaako naye era nga bwe nkugambye abazadde abaana baakubeerako abaana baakusabira nze ngamba bwe baba ng'oluwummula kale tuva ku mirimu mu ssaawa ezitali za njawulo oyinza okujja taata osanga abaana nga beebase oba maama abaana nga beebase naye kola time table yo ogambe nti olwaleero ntuuka ssaawa zino nga mwamaze okulya munindiridde ekiseera ekyokusaba oba si kyakusaba tubeeko bye tukola ki bye twogera mwogere ku nsonga ezo ensonga z'essimu mugambe nti ebirungi biriwa ebirungi biri mu maaso era mutabani wange bwe yamaze senior 6 bwe yali agenda okukola nitumugulira ki essimu nga nungi era yali nga success card ye netukola ki netugimuwa bali abalala nebakotera kale maama yagamba ebirungi biriwa biri maaso mugumikirize essimu ogenda kugikozesa nga teri akukola ki akwata ku mukono tugamba ng'abantu bwe bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala wakola ki
wewala
batwagala mufune obulamu obulungi bamaama ne bataata tunyiikire abaana bano okubabeerako okulaba essimu bazikozesa batya
Apuliriza okyali ku kikumi akatonyeza ettaano bukedde fama radio embuutikizi programu olimu ya mukyalo wa leero amanya Nalongo Papula Nakazinga tutunulidde abaana engeri gye tubakuuma ne tubakuuma eri endwadde tubakuuma eri emize emibi tubakuume naddala bano abali mu luwummula oluwanvu olulimu ebintu ebyenjawulo ebiyinza okuviirako omwana wo okukemebwa oba okugwa mu nsobi tuwummulamu katono tukomawo kumi akatonyeze ttaano ne kikumi mukaaga akatonyeze munaana kyenda mukaaga akatonyeze mukaaga ebeera bukedde fama radio embuutikizi nkukulisaayo nnyo okuva mu kuwummulamu tuli ku nsonga ezikwata ku baana baffe mu kiseera kino eky'oluwummula tubakuumye tutya okwerinda eri nawookeerawo endwadde ezitali zimu awamu n'ebikemo awamu n'emize awamu n'agazeezeze n'ebintu ebirala bingi mu studio zindine mukyala Dorothy Counselor of Families and Children abudaabuda abaana abaliko ensonga ez'enjawulo abatuukiddwako ebizibu eby'enjawulo awamu n'abakyala kale nno pulogulaamu omukyala owa leero we tugendedde mu kuwummulamu ng'akyatukyali ku nsonga ey'essimu era ng'agiwunzika ng'agamba nti abazadde tufeeyo nnyo okulaba nga tulondoola abaana biki bye bakolera ku masimu tutunuuliddeko mikwano gy'abaana baffe bo mukwano gw'omwana we yeeyisa atya kifaananyi ki kyalina ku kyalo okwo kwe muwangaalira kati tugenze eri abaana baffe gye bawummulira bawummulira ewa kkojja bawummulira ewa taata muto ewa maama muto ewa jjajja n'ewalala tulabye ng'eyo gye bawummulira mwana agenda mulamu naye bw'atuuka eyo byafuna bibeera birala kaakati mu mbeera eyo tukoze tutya mwana gy'awummulira wandibadde watya omuzadde otegero tianti wano si watufu mwana kuumulira wadde wa jajawe azala chitawe jajawe azala chitawe unoga anti si watufu elijaa abana balinemize jesagala abana bange baige na yate jajawe yaba isi bagende muruumula bota abatwale ululutalu fenga abachala era abana be era yatuma abana bala likasiba fi
ne kwabera waka uwa mweje muzalibwa
neba
anotabawa notabawa bahulira bobe na ye kunsonge iyo era nzira kubazadde omwana uwo oyino kubera ne limiti abazadde naku zino kyennalabye bani nabachala tweyagadde ata abazungu kyebaita selfish notamanya omwana wonti omukodo walira omu olina kyeweyagala okwetuusaako oyagala bw'otambula oyagala oyambala olabike bulungi tebategeera nti oyonsa tebategeera ng'oliko obwana obuto kambuweereze maama naye ng'omaze obbazala abaana b'omodda balikaaba obaana okuwumula tekyandibadde kibi naye nze ngamba engeri abaana gye bawumudde abaana tebalina kumalayo myezi ebiri egyo gyonna nnyo abaana okukola ki okugenda mu kyalo bayige empisa z'omukyalo kubanga fe abaakulayo twalaba nti zaatukuza bulungi omwana amanye endagala baziyubuluza batya emereba enkuba zisenya batya naye nze mu mazima ga Katonda abaana ng'okyali mulamu taata ne maama abaana bandimaze ewa maama wo ebe wa jjajja waabwe wiiki emu oba bbiri wiiki emu oba wiiki bbiri bagende bakole basome bye basoma obwe babeerayo basenga oba bamaama baabwe abato baba baba kutemu
sikuwumula lugendo
sikuwumula kubeereyo mpereze merebi owereze buli kimu gobeere mu mirimu gyo obeere kuseeyeeya nga maama ne taata bokoze eki kubanga tugenze okizuula mukyala Babula kyamazima mbaddeko mukyalo ngendayo mukyalo naye oba kale kaleko mu Kampala abaana bononefu mukyalo abakyala bononefu mukyalo abavubuka bononese mukyalo oyina okusooka n'omanya abazadde bo bwe babeera nga bali strict awonno oyinza okubatwala naye okusinziira naawe banange bwoba nga togenze wabweru ng'oli kumpi abaana tebandimazeeyo mwezi ekyo nakyo tukole ki tukigenderere buvunaanyizibwa bwaffe era nze nabaddeko mukyalo ngamba tengambagamba nti muze abawala basoose ne bakyala bamaze wiiki emu ne mbanona mbanona nti maama teyankwata nti alimanya okuba bw'otunuulira ffe abakadde baffe bayita mu bugube okutukuza teyantwala wa jjajja wange kubanga yali kumpi
yeah.
Maama yabonabona ya naffe mu mbeera ne tusoma wonna wetwakuma wetwakoma teyagamba nti nzitowereddwa nange kamba twale wa maama mbeere bwenti nedda naffe tusigaze obuvunaanyizibwa bwaffe ate omwo Mukama walabira okufuba kwe okulafuba naako n'akukola ki n'akuteeramu omukisa kubanga tomanyi mulimu abantu kennyini tulabye ne bajjajja abaami nga bakozesa ki abazukulu baabwe
yes bajjajja tubalaga
kesi ezo tukoze eki
waliwo kesi gye nakolako mutaasa makaago eri era nga jjajja nga bagamba nti jjajja yalina akawuka ka mukenenya n'akozesa abazzukulu mukaaga era bonna n'abasiiga akawuka jjajja musajja kati embiranye yali y'amaanyi nnyo wakati wa jjajja mukyala ng'afumbubidde okuwolereza jjajja musajja naye nga baludde ku ddagala nga balimazeeko emyaka egisoba mu 20 so ensonga eyo yali y'amaanyi nnyo emboozi eyo yakwata ku bantu bangi era abaana baali bagenze kuwummula mu COVID ebiseera ebyo byali byakutawaana nnyo abantu tebalina ssente abaali mu kupangisa za kusasula mayumba ne basalawo abaana babatwalira ani jjajja jjajja mukyala naye ate jjajja musajja teyekakatika ku baana so ensonga eyo yali nnene nnyo kubanga nange nakola emboozi eyo n'ensukkako yansukkako naye kituwaaki nti twesiga abantu ne tubeesigisa abaana baffe mu luwummula n'ogamba nti abaana mbawadde maama, naye ng'ate jajja mwami alaba abaana bavubuse,
akyalinamu
amaanyi, yabalabamu ekintu kyanaakemebwa. Bibeerawo, temujja kugamba nti ye ono ayogedde ki kino. Bibeerawo, weebiri tubyogereko, ate tubyogereko kaati abantu bafunemu ekyokuyiga. Kubanga oyinza okulowooza nti gwe taatawo engeri gy'abuulira enjiri mu church, engeri gy'aweereza mu church, engeri gy'asaba, engeri gy'ali omuwombeefu n'omutuukirivu, tajja kukikola. Nze taata owange tayinza kukola ekyo. Sitaani yeegulumiza era yeegulumiriza ddala. Sitaani alina amaanyi, kyemanyi nti Mukama yamumma buyinza. Naye kyebulina okumanya, abo bakyala kye balina okumanya, nga tonaba ekiri eri ky'olengera ku TV, ky'owulira ku radio, bukya nga kiriwo, bw'oba teweegendereza. So buli kimu tukifunemu ekyokuyiga. Tuli ku nsonga ya holiday, omwana awummulidde wa? Era eyo gye bawummulira ebiseera ebisinga gye bawakankula ebizibu. Kivuddeku kuba mukyala Dorothy agambye nti bamaama twagala okubeera kaweweevu. N'ogamba nti luno oluwummula nga luwanvu, batukoze eki
kino?
Abaana bajja kunekaanya, abaana bampa stress, nina okunoonya fizi zaabwe, ate bwe babeerawo balya nnyo n'ebisigadde abaana bagenda otuliira emmere. Nze era oluba okuwummula mu kyalo kati tomanyi omwana wo mu kyalo eyo atambudde naani. Abamu babaweereza bajjajja atakyalina n'amaaso galaba, nga jjajja yaziba n'amaaso, jjajja pressure zaamukubaakuba dda, oba jjajja takyalina maanyi, ng'abaana bano tayinza nakubayita naye bamuleekaanya. Kati gwe maama ow'emyaka 40 w'olemereddwa, w'obatiridde, naye ate jjajja ow'ekinaana, nga jjajja mu butuufu tagenda kufaayo, agenda mpaka amukime amazzi bagende ku luzzi 12 ez'akawungeezi gye basangira.
Oba oluusi baagenze dda ne batambula eyo, jjajja
basiiba benjeera. Bw'oba n'omuzira kisana kubeera esimu n'agamba abaana bo bali eno benjeera ekyalo kyonna. Jjajja bw'akeera ku makya bamuddukako ne batambula ekyalo, ne bakomawo ku ssaawa ez'okulya ekyemisana, ne bamala okulya nga bomanyi abakadde n'abawa emmere, ne baddayo ne benjeera.
Sabatu kulina zana maanyi naye gye bakadiridde. Bw'ogamba bw'oyogera ku mwana omwana nawe muleke kati watya ng'omukutu omumulekedde
ekyo
ekitegeeza oba omugabudde ate kati waliyo ne basenga bamaama abalimu olutoototo nga luyayi. Abaana baffe abawala be babamu ababakwanira ki?
Abasajja.
Omwana okoma okumugamba kusi
gimusa alabika bulungi eri waliyo bakkojja banyoka abatobe walika mu kyalo. Bwe bataakwatibwa ensonyi ku kikutuusa ku mwana wo, balina bavubuka
babapangira abalala
abakyala ewaka,
omwana atali kyagamba
oyo kino na kino na kino, ne bamugamba ne muholide mukomeewo, bamuwaza pocket money 200 ne bamuwereba ekirwadde. So abazadde twegendereze nnyo wawe tusindika abaana okuwummula. Gye tusindisa abaana okuwummula, abaana ani afaayo okubalondoola, ani afaayo okumanya beeyisiza batya, bambadde batya ku kyalo. Ennyambala y'abaana kintu kikulu nnyo. Mukyala Dorothy, ennyambala eno,
ennyambala eno kyekintu eki
abaana obalaba muwulidde bakuyitako mu tawuni awo bakwayo baweesa obusawo, kiri kitya
bannange?
Naddala kufa abakyala abakeera ne tuleka abaana waka ne tujja okukola ne tuddayo kiro
nga tetunaba kwogera ku baana, tusookere kuffe ne abazadde. Nze waliwo abaana abambala obubi ddala nga bakoppye ebikoppye abisanzewa ku kkubo, naye ate waliwo nga maama omwana we yamuzaalira ng'avubuka myaka 3 nga yatandika okumwambaza ki obuntu bwe buti obukete, sinakindi nga ne maama bw'akola ki bw'ayambala. Omwana oyo genda okumugamba nti ayambale olugoye lwa 3/4 olukoma wansi w'amavivi lubeera lutalo,
nga kirutalo lunene.
Kubanga muno mwe bambalira, nze okyakyogera kera, nze nakalaba omwana oli ng'ayambadde bayika ebibayira we kati bazambala kyere
oyo ayambala
nateka bayika
nateka kwa blouse na yenze manyibaika it is the underwear
aha
na yenze nateka kwa sleeveless katibalize na mabere gona galichi gali wabweru nge bere yugia gwario nali leleto mugongo guko zechi
mulibweru
hato munta jia kumula vila dara ango muntu omukuru amukoze sebi akolachi
ya ya
gala ba mama bobo ya gala omwana wo omujemwe chamagezi banange twambaza abaana bulungi naye kyengamba nti ayinza
okutambulira mbagaliza ebirungi bye munjagaliza mubere bulungi. Merry Christmas and a prosperous happy 2026.